Exclusive from afrofy.com.
Velani guys, topic ya lelo ili trick. Nifuna ni kupunzise ni mupangila beat. Ya meneche ikali ye itusha heartbeat. Padeki pali big busy na killer beats. Tiza ya mbili lofaka high hat. Not kali sharp, saki lako kali light. Then kweze kako na katempo pangono. Hii yeti pangefuni kubweza kangono. Hapa manje unga fakemo snare. Ye inveka munga kajakala taka share. Hosa faka china boy siye lile bear. Suo na vambano nyanga nyama flare. Hapa manje lizamo na makiz. Not yali sofu nifuna ya majiz. Ya jaye yanga nipele keko overseas. Ya kalila kama nomo wankala diz. Ukaribu faka kiki lizila tupesi. Ya mene ya bakulu cheba langize mayesi. Hapa kempe ya fika ya koselatu. Kufani kachipiti chechi soko neza matu. Faka moka lead but not kamu trap. Bwele lako snare kabomba seko clap. Faka koka volume, chosako na reverb. Chosako na footy na chosako na reverb. Hey, ya mveka munche faka mona kick. Ya mene chai kari ye mveka ili sick. Nifuna waziwe kutiba siyo delela. Nika kampani ribati wuzi wasa zidelela. Haupamu yanga iza choka manje manje. Hello si ya vana yefe iku chosa mpanje. Voice ya che kiki chosa veva sala. Nifuna cheba mvese sefingono veva sala. Nika mbeko zikomo kuma fans na ma DJs. Vaja veva support ya manimbo yanga these days. Chikanga niku tomoleni na mazina vonse. Support ye mupasa chikanga ni mivose. Mumani faka pari playlist ili yonse. Kuchoka 2010 na lelo tiri tonse. Big busy lizako akapela. Na mula abuela kaya kwene tiza pela. Na ina tachosa wako pele woko pela.
Yeah. Look. Nikonde ama ningi bears nama 808. Hello voko yanga please imveke kowet. Alfa Romeo afotoko za sosi ya same tempo. Team ya kwa na benze pashot ya Chef Shenko. Apa ili buwa oke apa ili sota. Nima one bad ka stab kaka shota. So apa kalize leka niganize. Gita ika shota nima one tingamise. Tini kako pause ni ankeko Pauline. Oenzo bibi ngaliza koka violin. Hey, nanga piano sina invelemo. Ivi vintu niku yesa unga felemo. Big busy voko yanga izoleke delay. Wazaziba bwanji kutiwa limo wa mwine. Alpha itapaya siya mawaya. After bale kani imbiseko wa kwaya.
Exclusive from Alpha 5
K&K music.
Ni
imbiseko wa kwaya. Busy on it.
Chavega mwishe, chicha export, ti record.